This is an MUT Radio podcast.
Siphethona ke indaba le ukuthi ke as we are still preparing for iPasika mhlabeke iziphi izinto ekumele siziqaphele eziphi izinto ekumele ukuthi ke senze sure ukuthi ke azisiphuthi noma ke sihambisa ngomugqa ke ofanele or right according to the perfect will of God. Angiphinde ngimamukele ke pastor ngathi ngimbengelele ngimamukele ku MUT Radio.
Amen msakazi. Kuyavuka nje kimi ukuthi lento yobumnandi.
Mhm.
Sithi bekumnandi.
Yes.
Ephasikeni.
Mhm.
Yini ebimnandi? Akuyibuze nje lo mbuzo.
Yeah.
Yes bekumnandi. Kodwa wena ke uzuzeni?
Uzuzeni.
Ngoba iphasika lithi izwi lenkosi asiligubhe ngeyikhathi zonke.
Mhm.
Okusho ukuthi njengoba lizoba khona nje next week the following year futhi lizobe likhona.
Yes.
Manje mukhuluma wena ngobumnandi basephasikeni.
Mhm.
Yini oyizuzile ephathelene nokuphila kwakho?
Yeah. Yeah.
Yini oyizuzile okuyothi makufika izinsuku zakho zokuphela emhlabeni ubone uNkulunkulu.
Mhm.
Ngoba ngithe mina uJesu Jesus Christ is interacting between us and God.
Yeah.
uJesu ungomunye osisizayo ukuthi noma sona
mhm
singene ezilingweni ezahlukahlukene uSathane esiconvince in some different ways
mhm
kodwa uJesu eme phakathi nendawo.
Yes.
Hallelujah. Asinusele kuNkulunkulu asixolisele in other words.
Yes.
uNkulunkulu bese yasixolela izono zethu
mhm
through uJesu
through the Christ
Jesus.
Yes.
Ngegazi lakhe anikela ngalo.
Hallelujah.
Iphasika likusiza ngani?
Mhm.
Uma uzo iphasikeni udlula ufane nangonyaka odlule nangonyaka olandelayo.
Mhm.
Iphasika ligcina ngesonto sithi siyoginqa itsha.
Yes.
Uzo omunye ethi nakulokhu ngizoginqa.
Mhm.
Ngonyaka odlule nje uginqile.
Yeah.
Uginqile nje. Uzoginqana. Uzo omunye ethi ngizokhulekela inhliziyo yami.
Mhm.
Ukuthi ilunge ithambe.
Yeah.
Uyayazi nje inhliziyo yakhe ilikhuni idinga wena nje uyicontrol.
Yes.
Usuyoginqa unyaka nonyaka.
Mhm. Awulwi.
Ayikho umehluko.
Mhm.
Kakhulukazi ngicela ukukhuluma nabaholi bamabandla.
Yeah.
Lento yokuthi uholi ibandla kodwa kusene conflict within the church.
Mhm.
Obvious nebandla lizoba yilento yiyo mholi.
Mm.
Lento irelate la ithenini uginqile last year. Kodwa inhliziyo yakhe iselikhulu usalwa futhi usabanga nesikhundla.
Mm.
Khona la.
Yeah.
Kodwa ukhuluma ngoJesu obethelwe siphambanweni wachitha igazi lakhe. Ngenye indlela asikiyeke ukuthi kube ngathi umdlalo.
Yes.
Nabantu abangakholwa baze bayitshetile abantu bayadlala.
Mhm.
No, asidlali. Si understand izwi.
Yes.
Lokuthi leli phasika lidleni ngeyikhathi zonke nilcelebrate ngeyikhathi zonke.
Mm-hmm.
Uyazi ukuthi ngisachaza iphasika nobuhle before bekumele ngifike nakule ndaba ukuthi kwakumele ngomkhosi wephasika kubajuda kube khona umuntu obethelwayo.
Mhm.
And kwakumgomo
yo
ukuthi akube khona umuntu ofayo. Angithi uNkulunkulu uthe uJehova iso ngeso.
Yes.
Mubulelo uyabulawa.
Mhm.
And nala ezweni lethu i hanging abantu babenqunywa
mhm
behlulelwe
yeah
afe ngoba ubulele
yeah
lento iyala emhlabeni asingakukhohlwa ukuthi isuka kuJehova njalo.
Yes.
Lemthetho yasemhlabeni ukuthi uyahlulela uhamba ejele.
Yes.
Uyoboshwa
mhm
uyahlulelwa ngalesa sikhathi unqunywe
mhm
hanging
yeah
abantu bebehengwa ngempela kune novel engake ngayifunda eyikhuluma ngalokho ukuthi umuntu wayenqunywa okwangempela.
Mhm.
So uJesu uzela izinto ezinjalo. Uigazi kaJesu lichithekelele ukuthi angabisababikho umuntu obulawayo ngenxa yokuthi wonile.
Yes.
uJesu he is acting as a middleman between us and God.
Yeah.
For our sins to be saved.
Yes.
For us to be saved.
Mm-hmm.
For our sins to be forgiven.
Amen.
Uyayibona leyo?
Yes.
Manje asiyeke lento yokungaliqondi iphasika ukuthi liyini lezizelele sezazingapha nangapha kuJesu kwesokunene naso zazisesiphambanweni nazo
Yeah.
Ngani kwakungumkhuba wabajuda ukuthi njalo ngephasika khona iselele sesikhululwayo siyobulawa. Akuyona theory lena. It was practical. Lento ithi that's why uPilato waze wabuzwa wathi nginikhululele bani phakathi kaJesu Christ waseNazaretha noBarabba. Ngoba uBarabba wayiselelesi. Go bamemeza bathi sikhululele uJesu. Sikhululele uJesu. Laba bawuthu nje bazomekwe kweduze kwakhe ukuthi bafe kanye naye. Ingoba iveli procedure. Ukuthi khona obulawayo.
Yeah.
AmaJuda aye celebrate ngokufa komuntu.
Yo.
Nalichitheka ngempela igazi. Kodwa uJesu wazosimela sonke.
Yes.
Indoda yaphakathi nendawo.
Yeah.
Hallelujah. Indoda represent izizwe zonke.
Yes.
Abantsundu nabamhlophe simunye egazini lakhe. Leli gazi uyembula nje umongcwele ukuthi leli gazi likhanda umntwana esibelethweni sowesifazana akhule abe namazinyo abe nezinwele abanyakho konke. Yilona leli uJesu achithe lakhe ukuze thina siphile, siphile futhi inguna phakade noma sesifile kodwa sithole eternity.
Yes. Jesu
uzele lokho.
Glory to Jesus.
Amen.
There was a Pastor Ndwandwe ke okhona nje la oyingxenye ke ye MUT Interfaith.
This is a MUT Radio podcast.